studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ona hede be studio tamani o la sa yo saki ko modo usman diko halanto on kabaruji gondi do di jude men zande la presse le be mako fili dambele darani to bogi jande to mutoreji anan gondi le e wonde du le lebi tati arani hitande 2019 de hewbe himmeji yo be denede gurdan lobban le golleji mu en fawarde du e totede njobdiji di ndewata darti gayde kesse do hebe uyda du andanama badangal mondo oro le cercle du once e wi hebe nan yo larme mali woni ko sappa nyalana aduna gam habugol e bonal somudu jambinama handen nen yo dum golle modrani be hakkeji rewbe hebe cullani e le majun wadi goni sembe kabaruji dum en jogani on bismillah modon e do studio tamani imadra ji hono hollitinde metimu en keraaki fe le bamako do di lebbi tati puddode hitan 2019 de tiagal ko UNTM e gollobe cuudi kasu dali murtal en gollande ko hono gollobe teren cuudi laamu fawarde kominaaji anan gondi e murtereji golle se syndicat ngaji di darti totte lebbi jeena yaade chapan tati jeyi njobdiji di njobaka tafen yogabe yo beedanede kebe no gorra won ko darti kedden umaro wegalo fa beedoro den fam
pelle tiagontode musengabe janginobe leli dimidin di cinnimbe talkuru sappo e joy lewru octobre tan 2016 be bibe ngaram be ngada murtere mabbe balde sappo e joy kasen le sappo e go lewru mars warorou ndu wattu jonobe biibe kaja no be kan hokkirede coggu cuudi lamibe pelle tiagontode musengabe wonbe leli dimidin di be bilamo holle anni mudun lobbono hani huntidirde himmeji mabbe di hore jonoko heewi saraabe sukabe fu kuli fatinde do hitan murse jaati le on do wattu fu golloobe le meeri ngaji wobbe le leedi meedi di puddi murtere balde joyi be kollitiwdi yoga yimbeel mabdan dewala mo ko yata lebbi chapantati e joyi wattu jonobe bi golleji di darnama le cuudi meeri di fu le leedi malindi mititede
don gonden do hono fuutugol jande hitande hikende ana jondara e wi walde saraabe sukaabe jangobe do nendo de darde hono janginobe jeew hono battani sukaabe meden be e wi mabbe du de do murtere boyi fasanne kanko jukamati sisoko o gonde e walde saraabe sukaabe janginobe jangobe wonko sefodi e setu kante keddana muumini sendebu
idun tiɗi ɓe mbawa yottinde heejo jande hikka yama ɗum laato hitaane nder jande wasa tabbinede so dabare heɓanaka hen yurtiɗala e juuɗe sukaɓe wakkati fuu miɗe darda e janginoɓe pati ɓe boofa moɓe dartata gonga ɓe ɓen kaani tewtude hakkeji maɓɓe kako yimɓe kaani famde yokko ɓe dartata janginoɓe wawi wonde ɗum miɗe lengoɗo kabaru ana wara e lebbi ɗiɗi joni ɓe ɓen kaani gollidinde e saraɓe sukaɓe jangoɓe yalla ɓeɓe ƴeewa no ɗum woodi heddi maɓɓe kañi heddillama ko ɓe mbawi wonde ɗum majju
kala ko jiɗɗon famitade pooɗe fay dow ɓeme ame ande facebook na twitter oɗo mbawi du noddude le numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fanda kon hen hakkillaji moɗon ñalana hannden ko heɓa nanɗe hono ɗum ɗum ñalaɗe hannde ko heɓa nanɗe gayɗe ɗo hewɓe uwida ana badangal mondo oro le cercle du once ana ɓado du noga e nayon tomante iraɓe leyɗe ɗo gayɗe tabital pulaku fay kañi e pinal calɗi muɗum calɗiɗe ɗo baale gonɗe tonɗe dokki taƴaral ɗiɗo kabaruji laamiɓe ton noon penni mbi andana ɗiɗɗe ɗo birille keɗɗana Ousmane Ñaali Buuli
e lugge matama noga enayi lewru février ƴaɓɓeno ndu nokkuji kewɗe kabaruji mum iwri ka ana tiiɗi andude yalla kabaru oyo gonga saabi gendi mondo oro ndi réseau ko taƴi ley muɗum balɗe kewɗe joni ka fuu e tawede amir ɓulli kesi gendi gondi ley on nokku goto hokki taƴaral wiide ɗum waɗɗi baale fulɓe tabital e pinal kañum ndu dokki taƴaral wiide yoɗum gonga e wi hooreɓe ɗe baale waraɓe ɓe larme mali suutunoɓe le imadaraji ɗi wonduno wadde préfet duansa laami gendi mondo oro holliti wiide andana ɗe lugge gollidde larme humuninde hokkugol kabaruji wala fuu ko jaɓi wiide kañum ndu e ɗi hay fongoji micintinde ndi gendi ndi rafi ndenako woni ley muɗum e basiji hakkunde ja leñi wattu fu war hooreji ana gaɗa ley mum ley hitande 2018 lugge kewɗe e waraɓe ura ley muɗum jiyama ley gelle nokara nantaka e ɓulli kesi
hono sukaɓe bamako du mawɓe dike dow miijade kabaru toro daɗi ko sifa no worrini yo réseau sukaɓe G5 sahel darani oɗo batu ngol saganagol yo daranade foccagol hono haalaji diina fa nafa sukaɓe le ñalaɗe ɗiɗi sukaɓe lefo G5 sahel ɓe fu dokkodira hakkillaji dow kabaru muɗum kanko sidi Ali Oud Bagna o jiɓɓino golleji réseau sukaɓe G5 sahel ɓe wonko sefodi e mumin sendebu kañum e Fatoumata Kanta keɗɗana Ousmane Ñaali Buuli
nous avons sur les constats
le imadaraj min gadi di min tagite ki wide le nukuje de sukabe an fandi ko pamini kabaru dina nenno sattinobe dina be an tewdo waltinde hakillaaji mabbe fa be ngada bonandaji e golloji torroji nenno dum sabe an hani imbe dum mo ndaro batte mudum min noddi humini be dina wombe le fedde G5 Sahel de mi mo ini pelle le nukuje gonde le fedde de fu yalla an ndarno habade kanye sakade sattingol dina men jotto min kaltida hakunde ame mon fu holito ko woni hakilo mudum le fu min ndar da hono watte fa oti dal hebene jogala himbe bama kabaru mu no wori sukabe darane faminede anda do kani hettude sukabe anakani janginede kolite ko kani wadde anda do kani hettude yalla na darano wadde ko wayna fudde
qu'il faut pour pouvoir faire la différence
malidu yammini beta hande nyalara adna ngam hono habgol e bonande sommu e wi sede e jogabe no o golle chopdo herakile damaje de fawarde galluji mawde region ngaji meden do sukabe rewbe buri fu hebanede keddana Umar Waygol e Mumin Sendebu
pelle kumini de kabar hakkeji bibbe adama be kolitiwide o do golle idun yahatan idun heba sembe le leedi malindi fu fota sa yottiki do damaje de wattu jonobe ngadi no dango fewde e lamono hani tabirade seriyaji kadoji dido golleji di modda fewde bingu adama ko Mamadou Djekite yomo gote lamido pelle kumini de kabar hakkeji bibbe adama de kede ko sifido hen
Nautorade dewa kusuka berobe do kange asite yu gwanga nung. Kala humo fut anahani mi jade du maju. Anahani saria bama do kambar muntabe.
Fadido gulizi keba kabe pele suka be watnabe wambi lili di medindi kuliti yu dilamo kanye pele chagon tuat hake jirobe lili di fan kani wadi duhen ima daraji. Kede mokam konu dirte do basa mpurt andi tre de bajalo. Yo gote lami te do pele kumo sifi duhen.
Fabde men yota de kabar mun anahani famine yimbele du maju. Sabede adadu munna ana beido na buito satu fu yala menna yudun danne fi yudun taikite le nukule fu ka idun suni
fe sofa hande anda kakalkadar no poti sukabiro hewbe dido toraj njotuto le leti ndi
studio tamani yo pabal lamu leyde Suède Danemark Suisse e fedde leyde Europe
Sengarti e kabaruji region ngaji meden ke ben famu hono entrepreneur goto do ni gollano hormo gonda gawo gartanodo dum juude temera mursinama wonku mudum kurmina do hakkon mudum e buremi kiloji chapantati be tetimo ko o jogino fu padma ko harbirede chaldi nanno ko naba suudu do toro burem kodu barmede dalalimo nanno mobel makko mobel naba nongel tew makko du gawo yimbe jom en kaborde palikedum elaw de nyalaade takitiide ona passe mobilaji hakunde tesiti yaade lele hoyka beedima ko wonno teme tati so wifa e ujunere e teme didi e wi dawo be nan yo bonugol bakko o waddani gollo mobilaji yoga be beedude be passe yimbe tesiti ndardi horebe commune o ndarano e jagol passe de dire ciogu kilo jabadu buitima ko sotteteno lewru jabbindu chapande jeddi warti fa chapande nayi nanno ciogu kilo jabaka ana ngabuna fa chapande jeena ka jati e wi jula benan yodum wattu irtugol jaba wanda yodum woni ko jalani kewal hono jabali lumoji di fa waddani buitagol ciogguji mutan ono sotta e bur kadjolo fawarde zegodu putti murtal golle de anda kan de salatu du ila alankeñe be kayfi hono mo ino e bur be bedudu bur togu buru don budi didi e do bur wal fu denno be andani hal be andani be kaldan e lami ton do murtal mabbe de dun do murtal mabbe golle de nenno mo ino e bur be do kolliti yo beede gol togu botoru farani sabani beede gol ciogu buru o do do kaddude e dido kabaruji kedde heedaado fa hande yewtere ma ana yeso yentawde ko warade